Ja.
Ah, jeg svanker en stjælion.
Simmelen brug. Simmelen, ja, ja, ja. Inga til indhavet, jeg kiser banke inga uga alle. Angeti wenu ya zazu makwa pensai chika uga alle, ja. Inga til indhavet, jeg kiser banke inga uga alle. Angeti wenu ya zazu makwa pensai chika uga alle. Yeah, 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 manjung postelia. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Unuveleke, unuveleke kwentombi yami. Unuveleke, unuveleke kwemuntu wami.
Shalala, au man Yusufu na le makamere. Ite, shalala, au man Yusufu na le makamere. Aye, yazi wenu ya kwa los. Endabenza mnomamu ya kamboga. Hano manginya kuzu ya shwabola. Au mayangshi yumamu zo chawulana. Batizolu bumkosti. Ngiyakuza ulalela ubunkosti. Nemali yami solo ubungtsotsile. Ayiphela nginentombu sukhohliwe na. Mina bengithe hlalala. Awumanye usufuna nemakamere. Wena mina bengithe hlalala. Awumanye usufuna nemakamere. Yeah, yeah.
Ingathi le ndaba yakizoba inkinga ukahle. Angithi wena uyazazi umakwa pensai chika ugahle.
Yeah, 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 manje ngipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle.
Mangikuzu yangthuka usuqala ukungihlupa maqeda lapho ungibiza ngesithutha wena uyathanda vele ukuwa mangikuzu jahulwa usukhohliwe sakhe isikhundla ngcono siyeke imali ekuhlula abangani bami ngapha bangijabule umakwapheni ngapha uyasijabule. Entabeni zethu nangu yaxambuke mangaphuma kuwe ngizokululeka.
Ingathi le ndaba yakizoba inkinga ukahle. Angithi wena uyazazi umakwa pensai chika ukahle.
Yeah, 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 manje ngipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle.
Unuveleke, unuveleke kwentombi yami. Unuveleke, unuveleke kwemuntu wami. Unuveleke, unuveleke kwentombi yami. I don't know.